wachimbuye isumubi mu buzima bwanjye ucungura nakwiye ukira mu bawe. I give you all the glory, thank you Lord, this is your song, I give you praise. Urankiza urankuza uranyoza ukantuza mu buturo bwawe ukampoza amarira yose nterwa n'iyisi ukwiye gushimwa nzakuririmba. Urandinda urankunda ukamfata mu mugongo rwose iyo naniwe umumutuzo rwose nkaruhuka. This is your song, you're the only one wankuye mu byaha wampaye umuryango nkura mu bupfubyi ntuza mu beza ungira umutsinzi ndetse untera iteka. This is your song,
Sinza checheka, kuvuka, ineza yungami, Yesu yeye.